Rebeca, hola, sí, maneca, he venido paloma, hola, sí, paleta, hola, bele, bele, Rebeca, hola, sí, maneca, he venido paloma.
Gaga Dago, naekeza misingi ya upendo na uaminifu, mapocho pocho kwa wengi na vitendo, mikwa kwa mdaifu. Baby boo na muda na cheki umbola, mijaza vera na usidi kahuda, wakikucheki tabasa mula kula wakera na wanaitika. Usoni ni sura ya chanasha, inywa ni sauti ya wabosha. Yote nitakavyo mimi visha tosha, kuosha na ulimi ya moto jiosha. Ma ule wako unaheshima ni kama ya lulu wasani, baby na matani yako kama mashirima. Tare all goodies in one
combination,
one yozeshe ni mari kuweke nyumbani
combination,
combination atari all goodies in one
combination,
one yozeshe ni mari kuweke nyumbani
combination.
See you later,
see you.
Baby let me see you later,
see you,
baby. Baby overlord, you make me lose control.
Yeah,
I want some more. Combination ni gali ya nifanya na wafala fala. Combination ya tari nifanya na uzo nyumba na kizika. Combination nation, yeah.
Combination na tari all goodies in one
combination,
one niyozeshe ni mari kuweke nyumba.
Combination,
combination na tari all goodies in one
combination,
one niyozeshe ni mari kuweke.